simukuza omwana alumanya bakyala njero obulamu bwete yerabira bw'omunyiiza najjukira olubutulu obwe lwamuluma najjukira ekyenda kyebwe kyakomolwa obwo olubuto lwebwe lwabagwa bannanga obutamanya muzadde kibi Katonda wawano Yasiba yasumulula byonna Tomuzanyisa Nawo we chitalo ye yatesobewo Muwe chitiwa Yakuya na gwe na kufuru muntu Tomuzadde We bankireyo Mubata kulaba Katonda wawano Yasiba yasumulula byonna Tomuzanyisa Nawo we chitalo ye yatesobewo Muwe chitiwa Yakuya na gwe na kufuru muntu Tomuzadde We bankireyo Mubata kulaba We wali omuntu Abazana abana babwe Namutike jinja Watakotogere ya kulago mukwano Ne Yesu bya masanyu naguma kuzale Nakutangire bichafu Nakutaso omuliro Wetunulire omutolowozo omuzadde gye yakujja Omuzadde katonda wawano kunsi Katonda wawano Yasiba yasumulula byonna Chitalo ye yatesobewo Muwe chitiwa Yakuya na gwe na kufuru muntu Tomuzadde We bankireyo Mubata kulaba We wali omuntu Omuzadde katonda wawano kunsi Katonda wawano